Iremere iremere izarema zarema iremere 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 ikaziga ijyana sariza buryo umwisazi ibyarumara mu cyasi cy'umuzinga mwihugure mu bita bakwata ibyakamura ribambi umuntu w'amagezi icyahera yagiyeho umuntu urugero saba guda rwagurana.